ladies and gentlemen, for you, Luombo Makiadi, Franco, and Semangwana, together, newbie, yeah.
Balo makie, kilo balo bato lembie, mongu kilo kuta, yenando kise moto moto, kusema sema, wali sema tumechoka. Muwango na murozi ni watu wakuchoma.
Mombu kilo kuta ye nando kise moto moko.
Ya solo kuluju
Likambo monite opeli na banganda nyoso.
Talaka mako
Botinga makombo ya leki asali ninye
ah.
Mangwana yo mangwana kolanda teo
Mumwe
Ukiwa janti kama mushedo wana shanga Ukitemea peke yako wana sema wenjo mbaya Kujulikana kuna mambo luambu wetu Franco wadukwe
Balo makie bilo balo bato lembie Mungu kilo kuta yenando kise moto moko Sema sema wali sema tumechoka Muwango na murozi ni watu wakuchoma
Rafiki yake ananie wewe mangwana
Ndiyo mwana
Usi wafate endelea jamanie
Ala
Ukipata tabu omba kwa mungwe Ala mungu paka yeye milele na
milele
Makiadi and Mangwana Newbie.
Bura.
Sema wali sema tu